karaatti nuqunnamuu dandeessan baay'eetu jira. Karaatti waan nuti hojjechaa jirru hordofuu dandeessanii karaa baay'eetu jira. Tokkoffaa websaayitii qabna. Websaayitiin keenya www.insight.org jedhama. Itti dabala Facebook peejii qabna. Facebook peejiin keenya facebook.com/insighte.org. Twitter and Instagram account is in qabna @insighteorg. Karaa kanaan nu qunnamuu dandeessu. Itti dabala email addressii keenya websaayitii keenya irrattis Facebook peejii keenya irrattis arguu dandeessu. Email addressiin keenya info@insighteorg. Karaa kanaan waan kanaan dura hojjenne, waan amma hojjechaa jirru, waan fuulduratti hojjechuu yaadnu hunda argachuu hin dandeessu. Karaa itti kennuu dandeessanis achirraa argachuu hin dandeessu. Yoommoo eventii isinii qopheessuu barbaannaa yookiin fundraising occasionii wayii isinii gochuu barbaanna yoo jettan immoo email addressii keenyaanii nu qunnamuu dandeessu. Kanaaf baay'ee isinirraa dhaga'uu barbaanna. Karaa kanaan nu qunnamuu dandeessu.